re tla be re amogela jalo our own doctor Dr. Dumelio o teng ka kwane. Doc, dumela tlhe o dumedisele moreetsi wa Mahikeng FM.
Dumela Mr. Nick, dumela ditso, dumela baretsi ba bantle.
Gompieno doko ke ena
digatilengke ke mo emetse ke re o itse keng ne e rile are I'm coming for you guys. She made sure. Hey, she made sure.
Romo le nna bathong.
Hey, ga ra le bona Mr. Nick
samaeba ka ntlwaela
banaikese yo a re ga ke itshaditsetse ko morago.
Thank you. Re keteka tsatsi lotlhe mo di diale moeng mo di televisioneng bo Father's Day jalo le jalo mele tsatsi la bana e nna e kete e tsekeng ke letsatsi fela le tshwana jalo le malatsi a mangwe jaanong gongwe fela re ka tsena fela ka gangwe mo go yone re ga re bua ka Children's Day le ditshwanelo tsa bana rabe re bua ka eng.
So khona le convention many years ago ile nya kopana be simula decide gore no it's again bana le bone just like other people, especially vulnerable people by society, they also have rights and they also deserve to be protected. So problem go gore batho bana le gona gana gore children are little people or little adults. A child is anybody under the age of 18 and it's not a little adult. They bona ba different and they have their own things, they have their own way that life happens to them. So go bo establish the children's rights, which are very similar to, well, they're actually in the same line as human rights, but these rights include the right to a name and a nationality at birth, the right to education, the right to health, the right to being protected, the right to shelter, basic nutrition, and social services and family care and parental care as well. So what it entails basically is that one, or I can develop as a human being while I can contribute to society in a positive manner. They have to be protected. They have to be provided with the proper, adequate nourishment, food. They have to be in an environment and encourages that growth as well and that development in an environment where they are protected. So all these things are the bona ma zatenga zabo GBV. Zahoro ngwana ga e sekolong. Zahoro ngwana ga khono go bona dijo ya ka tshwanetse or ngwana o feletse gore ke na tlokomelang bana ba bangwe mo le ga. Those are violation of children's rights, and those are some of the things that we need to talk about as a society, because I didn't neglect that. Therefore, what they experience, that trauma and all of that, does not have an impact on them because and they'll outgrow it. What do they have to be stressed about? So we talk about the community. Rute batsadi rute le bone bana about ditshwanelo tse bana bana leng tsone, and also government ya rona ena le all these policies in place tse leng gore di tshwanetse di thuse go make sure gore bana bao ba bona dilo tseo ba tshwanetseng ba di bone. And unfortunately in some areas like the policy e le teng, implementation e santse ne le bothata.
Yo ebile o ntse o bua ntlheng o wena doc ya gore motho o tla ba tlhalosa jalo gore ngwana ke ngwana le dira bagolo ba dira dilo tse di sa tshwanelang gore ba di dire mo pele ga bana tshwata ke ngwana ga a bone sepe o sa bone gore o jala eng mo ngwaneng o jala eng se le gore nka moso o tlabe a gola ka sone. Jaanong go na le ntlha e wena doko e tlabeng e le gore bagolo ba rata go e bua fa gore di-rights tse e le goreng bana ba bana le tsone fa di ba sentse wena jaaka doko o ka fetola yang mogopolo oo wa go itlhele le gore bagolo ba supa bana ka menono gore ee ke di-rights tse tsa
bone
sena diotse.
Wo itse di-rights ga re di tlhaloganya sentle the way di 23 setswe ka teng is to protect ngwana and to thusa ngwana gore a kgone go nna le lentswe la gage gore a kgone go ipega go bua sa batlang go se bua go expressa the way a batlang go expressa ka teng. Problem ke gore yanong there's a difference between go implementa di-rights le go nna le that control over the children, disciplining, creating boundaries, and that's a challenge that we have. We look into a lot of households, go na le socioeconomic problems, bo le gore mama tshwantse a bereke long hours, ngwana o feletse a godisiwa ke somebody else, and the way motho a godisa ngwana is an issue. Re na le problems tsa gore mo within the household, maybe a parent is not there to protect the child, ngwana o feletse a bidiwa ke somebody, be go sa nne sengwe se se diriwang for, and then that has an impact on the way the child develops. E be nna ngwana o unruly. Go na le ngwana o sa kry nutrition sentle, a nna malnourished, can have a problem ya brain e sa developing the way it should, and also personality disorders, because go sekolong ga ba kgone go diagnose gore go na le learning problem, ngwana o feleletsa a nna frustrated, a act out, a nna le all these behavioral challenges, a ba feleletsa nna ngwana o sa kgone go controlega. So there's a big difference between go nna le o gore go implement di rights, go itse di rights tsa gago, le go nna le problem ya behavior or discipline or boundaries. There are a lot of children that do not have those boundaries, tse di leng botlhokwa gore ba tle ba kgone go ba thusa gore di ba guide gore o tshwantse a gole yang. So di rights kgale di le teng, ebile re ka se re ke di rights tse di dirang bana so, because a lot of the times they're not even implemented, they're violated. And se se leng bothata ke hela gore bana bao ga bana control because they don't have the boundaries, or they don't have those set rules tse di ba guidang.
Le wena ga e le gore o ka tswa le gore o moreetsi ko lapeng, gongwe o na le bothata ka ngwana kgotsa go na le sengwe se o batlang go se botsa, doko ka romelela molaetsa ka kwane mo 0647290819 kgotsa o re leletse mogala mo 0181000967 ka gore tshwere ntlhe ngwe e botlhokwa fa mo tsatsing la gompieno. Wa bona when it comes to kgang ya bana doc, ke itse gore ke teng mo o ka emang ka o ka lwang ka sengwe le sengwe se o nang le sone go bona gore o sireletsa bana ba jang. Le wena o le mogolo ko lapeng, gongwe o na le bothata ba ngwana, go na le matsapa a rileng, o na le potso e batlang go e botsa, e botse doc ka kwano a tla go arabe le yone solang ka santse le ka kwano.
Re le ra re re tle go tota jalo bana ba eleng gore ba na le bogole motsatsi leno le la gompieno. Re itse gore ga e se bone fela le bagodi ba eleng gore they have disabilities tse di farologaneng, fale le fale di-communities tsa rona setup ya teng ga e se eleng gore e conducive enough go ka ba accommodate. Jaanong bone in this instance re ka re a ke ka tshwanelo tsa bone, they are often taken into consideration considering the disabilities tsa bone.
The same thing as bana, they are disregarded. People ga ba itse gore di rights tsa batho ba ba nang le disabilities ke eng. Batho ba nang le disabilities similar as, you know, able-bodied people. They have the right to be happy, they have the right to be to have social involvement and be able to interact and do as they please. They have the right to access health services. Just because motho is in a wheelchair doesn't mean gore ga a kgone go ya ko sepetlele, just because they those ramps. That's why it's important, whichever environment that they're in, it does accommodate them as well. You can't expect okay, motho ga ka tshone gore a ye go molong because the lights are too dim and elimoto all blind. That's not right. They have the right to also be able to partake in any activities, in anything that other people do, especially education. And right now, that's one of the rights. There are organizations that dirile a case against the Department of Basic Education. Go Gauteng for now. There's so many children baba disabled, baba tshwantse ba ye go dikolong, and unfortunately there are not enough spaces. So there's a waiting list, which is unfair because parents end up kang wana ditse mo waiting listing for about 3 to 4 years. I mean gore ngwana a isiwe go sekolong, which is not right. Then baba nna le pressure gore they must go to the private hospital, I mean schools, which then don't accommodate them very well because kilos are the challenge. The other thing that we were discussing was Kenya, for instance, COVID exposed to how much of a disadvantage disabled people are at when it comes to Kenya, for access to health, for access to so many things. Because of I think in the COVID pandemic, things had to be changed, rules and guidelines had to be changed in the public sector, education-wise and hospital-wise and you know, health-wise. So some of them missed out on going for their regular follow-ups. Some of them missed out on going for their regular in-contact face-to-face therapies like body speech therapy and the OTs because of the COVID thing. So that's one of the things that we discussed. People's rights, especially disabled people's rights, have not been honored and have been trampled upon. And this is why it is important and for the government should create some kind of structures that teach people, especially the community, about these rights. Gore ba khone go itse gore okay, ha ke bona motho tsa manka wheelchair or ke bona motho tsa manka di crutches, it doesn't mean gore yanong I'm stronger and better and therefore ke mo disadvantage, ke mo khapelo ko thoko, and then nake tsene ke, you know, take over.
Doko ibile o santse o le montlenye, bona le batsadi ba bangwe ba tla beng bana le bana ba banang le bogole, a go tlhole a motswaletse go tlung dog a gongwe a sa batle a tsameka le bana ba bangwe a feela gore a ke go gatella di
right. How is this for violation of a human right? Bana ba bana leng disabilities ba leng gore ga ba kgone go controlega, quote unquote go controlega. There are so many children ba leng gore ba krele ba bofilwe ka di chain to a tree during the day. Because how ka motlogela taboga wa go tswala ko ntla ya ko strateng a tsameka fa le wa go tshunya batho ko next door, but ba community ba mo shapa because ba rostodu or wa geletsa thutsi ke kolo or something wa utswa ba re ke le godu ka nteng wana teng me butshore ke tlala at that time, and then the logic ke gore ke bona dijo, let me take and eat. There are a lot of violations and gore ga dia like ha di documentiwe as well as always openly as they should be, and unfortunately the community is also not clued up about it, because how lead next door all moagisan o bona go diragala yana ka fontunye ka for next door, you have to go and report it so that that can be attacking investigated and go bona gore go dirwa yang. So there are a lot of violations when it comes to tsa bana, especially the disabled ones, and yakaki bua kere ya sekolo yone is a big one. Ha ke go misa sekolong because ha gone o khona go mo controla ko sekolong, or ha ke misa ko sekolong ba mpolella gore ga a dule stele, therefore ha ba khone go motsa bona ko sekolong. That's not right. That's a criminal thing actually to do. Oh, gore ha tsontsa ayespetele ba mmusa because ke motho o tswang ko country engwe. That's another one e leng gore people are not aware of. Every child has a right to be protected within whatever country they're in. So la hele gore o tswa ko Malawi o nna mo South Africa, ngwana o leng gore o dula mo Malawi ka me mo South Africa, you still are protected by the law, by tsone di rights tse ke buang ka tsone. So ga gona gore ka reject motho re o ena ka ska ba tsena ka fa because ene ke segolo or ene o tswa ko country engwe, therefore ke a mo rejecta. Every child has a right, and there's a treaty, there's a document that's been signed got the UN by a whole lot of countries gore we're all going to uphold this, and the governments, the state has taken that stance ya gore we are going to do and make sure we protect the rights of bana within our countries.
Jaka wena doctor o le modiredi wa pholo o le motho leng gore o dila ka bana on a day to day basis, wena what would you say to our communities to batsadi with regards to ditshwanelo tsa bana le go ka netefatsa jalo gore kgodiso ke siame
government policies and ali the structures and all the resources that are in place to enforce and protect the rights of bana. It's not go rudula ka ngwana ko lapeng ga lwa lo ipulela gore ga ke na chalete ya kae kae kae. State DC provider all those resources, all those facilities go ruise ngwana go gore a bone pholo. It's not gore he ena ha ke go isa ngwana ko sekolong kae kae because ga ke na nako o he gwateng kae. Ngwana gago o na le right tshwanelo ya go kry education, quality education, so you go there. I'm not saying gore yana tshwantse re latele di private institutions yana re ba force gore e tshwantse le re tse because ke di rights. State is our na sa a provider.
Yeah.
Use what the state is providing for us, and if you feel gore ga go nne yalo ke mo temo le gore tshwantse re challenge the policies that are existing and do that for our children.
Hai le gale kwa bofelong wena doc re ke batla go itse jalo gore mo nakong e re leng bogone a ke re o fitlhelele gore ka nako nngwe go na le dikgetsi tse e le goreng ga di begiwe segolo jang re itlhelele gore go na le bana ba ko tlase ga dingwaga ba e le goreng ba sotlakakiwa ka bothobalano jalo ko malapeng a farologaneng. Wena gongwe jaaka ngaka o kopana thata le dikgetsi tse dintseng jang?
O itse ntho batho ba sa itseng ke gore ngwana wa 12 years ha le of sound mind can go and consult a sa tlhoke permission or consent or accompaniment ya the parents. Mino gore 12 year old a ka ya ko tliniking a ita go botsa ka di contraceptives gore gona le the termination of pregnancy law e leng gore o kgona go ya ko tliniking or ko sepetlele a ba re ke imile what a 10 11 12 years old are ke imile and ke kopa go ntshampa without needing the consent of the parent. The thing is always, we always think as long as you are under 18 you always have to have your parents holding you by your hand. So it's not true. Unfortunately, there's not much a person can say. We need to be teaching the community, we need to make them aware of the rights and what is happening, the rights tsa bana, and especially the disabled children. So many disabled little girls they're still even if the mind is not, you know, they're intellectually disabled, they are so vulnerable to being abused. That's abuse. So that would only tell you somebody is busy, and then what do the caregivers do about that? So you find some caregivers, but now I got to mama di mukhasa ya di kweding ke kopa gore ke moise a e go tswalwa di tshupa. Why is it there's also a violation ya di rights? A simple thing like a little boy kana re tloetse gore ha ngwana a mushumana go lana kong gona le gore batsadi ba ka moisa gore a e go dira circumcision. Gona le mushumanyane wa lekgwa o ileng a go complain a ya go dira kgetsi against the parents because ba mo circumcise se ba sa kopa permission ya gagwe because ana gana le go sekolong and a circumcise se ba bang ba sa diriwa e be nna gore ya no ba bang ba ntshila ba mbulia. So that's
about it. You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Saloago.